icyo mwarwo twamenye amakuru hanyuma tumaze kumenya amakuru birumvikana twaje dukorana n'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano abasirikare hanyuma tujya kugerageza kureba ko twabasha kuzimya umuriro icyakora ku cyumweru kubera imbaraga zari zashyizwemo tubasha kuzimya ariko noneho kubera ko turi mu mpeshyi igiti kirafatwa kiragwa kigwira ikindi gice cy'ishyamba bituma icyo gice nacyo gifatwa ari nayo mpamvu nyine ubu ngubu twakomeje gukorana n'abaturage ndetse n'abasirikare ubu ngubu turi kumwe nk'uko mubivuze ni mu gice cy'ishyamba riri mu murenge wa Bweye mu kagari ka Nyamuzi umudugudu ni Muhiza ndetse n'igice cyo mu mudugudu bita Gakopfa ubu ngubu rero niho turi ubu tuvugana niho mpagaze turimo turareba icyakorwa kugira ngo turebe ko umuriro twawuca intege kuko urebye imbaraga zimaze gukoreshwa ni nyinshi turizera ko bishobora kuza kugira icyo bitanga
ahantu hamaze kwibasirwa mugereranyije harangana iki
ubu ngubu kugeza uyu mwanya ni hegitari zisaga 15 kuko ejo ubwo twari turi kugerageza n'ubundi gutanga amakuru y'ibyiriwe biba twari turi mu gukaba akaba hegitari zisaga 10 ariko uyu munsi kubera umuyaga umuriro ugenda usatira ibice byose birimo nyine ibyatsi byumye nayo mpamvu nyine ubona ko uzimya birimo bifata imbaraga nyinshi
umuvuduko w'umuriro murabona uhagaze ute birashoboka ko hashobora kongera gufatwa ubundi buso buri hejuru y'ubwo murabona bimeze bite
ubona umuriro wa wundi ushabira cyane mwari mwinshi wagabanutse hasigaye wa muriro nyine mukeya uzamura imyotsi tukagerageza kuwuzitira ariyo mpamvu navuze ko dukurikije umubare n'ubundi w'abaturage bazindutse baza gusanganira bari bahamaze iminsi turatekereza ko bishobora kuza kugira icyo bitanga
ahantu hafashwe ni mu ntera zingana iki mugereranyije n'aho abaturage batuye ese nta ngaruka uwo muriro wagize ku bindi bikorwa by'abaturage uretse pariki
ni kure cyane kuko ngira ngo aho turi twahagurutse aho abaturage bari mu masaha ya saa moya ubu gisaha tuvugana mu mpamagari ariko tukihagera ariko tukigeraho ngaho inkongi yabereye ntaho rero bihuriye n'ibikorwa by'abaturage cyangwa se undi muturage waba yabigiriramo ikibazo ntaho bihuriye ni kure cyane ugereranyije n'aho abaturage bari ni mu ishyamba rwagati
ibikoresho muri kwifashisha byo kuzimya inkongi murimo murabikora mute kuko ni ahantu hadashobora hatagera umuhanda ni mu ishyamba hagati muri kwifashisha ibihe bikoresho muzima
nkongi turimo kwifashisha amasuka ibitiyo imipanga no kugenda dutemura ibyatsi dutemura ibyatsi dushakisha ikintu kimeze nk'umuhanda kugira ngo byibura umuriro uri hakurya ntubashe kuba wakwambuka ngo ukomeze ufatishe igice kinini cy'ishyamba
murabona izo mbaraga zihagije cyangwa harebwa niba hari ubundi buryo bwakwifashishwa
mu by'ukuri ngira ngo turakomeza dukorane n'abaturage kuko n'ubu ngubu turi gushaka kugerageza kureba niba abo mu gice cyarasana ndetse na murwa nabo bashobora kuba baza gutanga imbaraga kuko abenshi bo muri utu tugari twa Gikungu ndetse na Kiyabo na Nyamuzi ni nk'aho abenshi turi kumwe nabo birasaba rero ko bitewe n'imbaraga turi buze kubona ukomeze kuba ufite turifasha n'abaturage barasana na murwa aho biri buze kutunanirira birumvikana ko twakeneye izi ngufu
kugeza ubu mu maperereza y'ibanze ntabwo haba hamenyekanye intandaro y'uwo muriro
kugeza aya masaha tuvugana rwose nanjye mpari ubwanjye ntabwo turamenya imvano y'uyu muriro uko birumvikana nyine uko tuzimya ni nako turi kugerageza gushakisha amakuru kugira ngo tumenye niba dushobora kuba twamenya icyayiteye
hari ibikorwa se abaturage bajyaga wenda bakorera muri iryo shyamba ku buryo bishobora kuba byafatwa nk'intandaro
mu myaka yashize byagiye bibaho ugasanga harimo abahigi abaza kuhakora ubuki ariko hamwe n'ubukangurambaga ndetse n'urwego rushya rwashyizweho rwitwa ekorenja rushinzwe gukumira abajya kwangiza pariki ya Nyungwe ntabwo byari biherutse ngira ngo nko mu myaka ya 2020 abaturage benshi babonaga ripoti de ko bangije ariko uyu munsi tuvugana rwose ntabwo byari biherutse kubaho
ako ni akarere kagiye kagira ingorane mu myaka mike ya vuba ishize ugasanga hari ubwo hibasiwe n'abagizi ba nabi bitwaje n'intwaro iyo nkongi y'umuriro hari aho yahurizwa n'ibyo
ntabwo nabimenya kuko nta makuru mu by'ukuri bifiteho cyane ko ishyamba rirarinzwe riracunzwe harimo inzego z'umutekano zibungabunga umutekano waho rero kuvuga ngo wenda hari ibyo nkeka cyangwa ntekereza ntabwo amakuru ntayo naba mfite kugeza uyu mwanya.